Empeleni ngingathanda nenhliziyo yakho uma lonke lonke ithemba lalikuye.
Let's sign me, Jimmy.